was a boy. Stanza unit.
Sasa ya nini tugombane, wakati na nilibano, sasa nazo nijibane, no.
2-for-1 records.
Pumzi bule hii, kuna mtu analipa fee. Mshukulu mwenyezi kwa mapenzi kama Mr. T. Changamoto pata msoto ka unataka win. Shika bila kuacha, ukiachia umetimiza dream. Kanuishi besti mehesabu mezani, wanaokopi na kupesti majabu jukwani. Nicholas Kajadu nyikani, swezi resti bila keshi sababu na plani. Spendi mkwanja wenye mgogoro, kukaba kwenye uchochoro. Totoro giza maisha yana umiza yana kaba ko. Tafuna mpaka kipolo, ntafuta mpaka kokolo. Lini tapata life wakati mfupi kama emoro. Form 4 naona zero, mwanafunzi mpaka mwizi. Squeezy street no hero. Michakato kusu milo, na kama nkitaka lala I'll be back to my pillow.
Haya maisha dynamic, aso kwa juhuli upate do. Sasa ya nini tugombano, wakati na nilibano, sasa nazo nijibane, no. Haya maisha dynamic, aso kwa juhuli upate do. Sasa ya nini tugombano, wakati sina nilibano, sasa nazo nijibane, no.
Nataka theta kagalapo, sio ekta kwenye movie, no. Usitoe macho kasamaki kwenye mchuzi, so. Usilete kwato, husio muda wa makuzi. Usicheze kwenye kubato, hii mikato so ya bluesy, bro. Ilikuwa Stanza Records, now 2-for-1. All thanks to my lord, everything is done. Life is fun, everything is easy. Yapo mishe mbili tatu zinaleta ubize. Mana nishaji tosa mishe mingi, shilingi ya posa bila kukosa ni mvishe lingi. Hii mikato sio eno mike ya zigidi. Nagusha Stanza kama tunda mini big tree. Da scramble tafuna verse ka big G. Mess na me kwenye stance best you can see. Nishapata soko sana ish kama hustler. Kukicha mitoko sina pressure mini bachelor.
Haya maisha dynamics, aso kwa juhuli upate do.
Sasa ya nini tugombano, wakati na nilibano, sasa nazo nijibane, no.
Haya maisha dynamics, aso kwa juhuli upate do.
Sasa ya nini tugombano, wakati sina nilibano, sasa nazo nijibane, no.
Maisha kia master kama Coco. Pesa zitawasha mpaka moto. Peki watafuata kwa ugoko. Sicheki mwana isabati magwaza nkiteka soko. Yo, pata info after data. Tulipo hatuli nyama, usifikiri zima rasta. Kidogo tunachopata japo hasla, tunahama kila chaka kuzisaka. Jua linawaka kutushoot kama kamera. East mpaka west Africa tunasaka mahela. Kuna kipindi tuli act kama pasta. Kibidi kumeki mkwanja kukusanya tasadaka tukaacha. Bada kustuka nilana tu. Was like daydream that never become true. Kwa njia hii richness never become cool. Even rich person will never become you.
Haya maisha dynamics, aso kwa juhuli upate do.
Sasa ya nini tugombano, wakati na nilibano, sasa nazo nijibane, no.
Haya maisha dynamics, aso kwa juhuli upate do.
Sasa ya nini tugombano, wakati sina nilibano, sasa nazo nijibane, no.
Maisha ni mapambano, sio ulikuwa pambano usichoke.
Aso kwa juhuli upate do.
Vyovyote mchana usiku, hangaika upate kitu.
Aso kwa juhuli upate do.
Tontirio, thanks brother.